Tiger, yeah. Listen, imefaa tu nifanye. Listen, yeah. Manzi ameka mkiveve, stepa na jaba. Mdani kibro kiwa juu ya kape. You better listen, take you back to my background. Ingwa ndo nimebai sahi. Bila rizi tafanya pedi ya daddy. Lizen unasani unatokezea na mchuma. Anza fucking na mzime iyo fegi. Biashara yangu nifine, chapa na wasupa wa nice. I'm number 5, ole mkulo kiwa number 9. So I'm the master, we're not mpata kenda. And yeah, you came to destroy my life. Na nilikuwa na mpenda. I was after money, size in and after izo ganji. 24 hours na msupa in the bender. Feel so funny, yo busy talkwe. Na kako nikilaita siwashe. Cheni and the left, isizime fikie uyulele. Cheki uyu yang miasha ni mata. Dani ya keja wasema na teta. MC nipe map na DJ zima beat ni wakina istanza. Nime come designer mwezi niona. Biashara nimesign, Mr. Pesa everywhere you Uganda. Mian kakamuli, mine was scared. Sinde witisha footy. Wauna jenga mbuyangi za disputing. Slapping and singing, this is crazy. Wanipate siko soba kama siku rogwe. Nilale rumane, nishike pati mateke adi wahepe. Nipike bash moja fiti bila vitenge. Alapu tupitie sleep, Morocco bila pepe. Octo pizzo, pizzo, yeah, yeah. Octo pizzo, 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 yeah. Nakuja nakuja pamoja for sure, sure. Bend over, bend down. Nisuka nimechi bila sure, sure. Game over, bakita songeza. Nisha kupamoja kimo timo. Uzi uonye shike kama uo. Muki nyashiria na nya uo. This is so fun. Crime everywhere, yeah. Juu ya cannabis, mzee yangi Kenya. Kamba papukeketo, mzazuli ya trufa mambo mseto. Ni kamba na zianua, na kamba ya nimbaya. Nimetoka system zizo waka moto. Acha nikisiri ikisonyo. Ati mistari jafika kidato. Mmefiato, batu nasikiza longo longo. Wanipate siko soba kama siku rogwe. Nilale rumane, nishike pati mateke adi wahepe. Nipike bash moja fiti bila vitenge. Alapu tupitie sleep, Morocco bila pepe. Octo pizzo, pizzo, yeah, yeah. Octo pizzo, 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 yeah. Nikamba na zianua, nakamba ya nimbaya. Nimetoka sisi.